Nyande joye mintaji chapande tati habaruji studio kalango e fulfulde dimi Ali Nyalli Abdul Muni yottinta e modon. Sambe habaruji meden ni handen halando gattol dani duni fa handen de ardibe hawju region difadende ni gatti wallirde duni fa handen ko watta dum wa hebude mosola sador maji bonandaji diele ko madugu gonde no jenya warde e himbe no bonnina en kalandu ni fa handen do habaruji meden didi handen ni do doddol duni fa handen hawrine ko kobe habaruji habaruji duni fa handen noddol mudum ko hopital o enden ni mo zender ardido mudum wadi yewtere pindinol meden studio kalangu handen wadan dun fa handen do safare balebe to en nanta tariki nabi en yewtere Hawa Usman e debbo go don ni fa handen gado safare jiden dan jon company hore mum ardibe hawju region difa gatti dane dun fa handen do ko yaawi ko watta dun waawa wallirde himbe kisa sarri dun fa handen diele ko ma dugu gonde no jeenya warde e himbe no nama dun fa handen no kuje pelle dun fa handen balliroje kewde dun fa handen no take dane wattane de enda hawti dade dun fa handen e gomnati leydi Niger wonden ni be bonondaji di enda kewti gaddanama balla idun hen hore mudun dun fa handen no Mahamadu Seni SG Meri Difo wonden ni halir nani ko wi ko gidi Abdourahmane waddi firta dengal fulfulde.
Nous avons lancé un cri de
min gatti wulande enimbe gam Allah e bonandaji ndiyam gonuti torrude gallure difande e filago mudum fu ba ko jemma ila nyaloma miden ken gollude kanon wulando amindu wadi ko jipti der mun yade to saru siji kawdi misali iriko kosnadum ngaddan do min mballaga sakuji united hande subako kambe loreji bottoji tasiri didi kamballa mabbe du no hullude no bingu leida ko nga e godal dun du wadi ko miden jama yaade e nimbe nyemmina ko sanao miden jama du ballaga yaade e nimbe muyobe wallude ngara faabaade hebande mosola bonandaji ndiyam der gallure difande
fawarde sappo e tati lewru septembre tandu ujunadi de lasona ko watta dun faanden tonu nyamre ujunaji sappo kandu gomnati leydi Niger di enden ni waddani be bonondaji to bo hikko go enden ni kewti hanno derol andinore kawjibe dun faanden fi o enden ni kalir dun dun faanden do jo embale ko watta ni jo embale ujunaji hemre e laso e jo e ko deki dun faanden limabe der fi bonondaji di enden do mu en himbe nabi en jo embale ujunaji hemre e sappo di do kan dun faanden gaddana balla nyamre enda labi sappo e go gomnati leydi Niger di enda ni no soda nyamri yarande duni fa hande be bonandaji di enda kewti gada bunnamu e der koyirna Asawe bitido colonel major Umara Mahamman DG duni fa hande hopital Zender o duni wadi hawrino mudun duni hawrino noddol kokkobe habaruji o holli duni fa hande der hawrinde enda kono wodi gubal joobe duni fa hande safareji loktoror de enda ni no chunnira himbe gollobe gomnati duni fa hande nabi an gollobe hopital o duni fa hande juude mu enno tawa der mudum hanu no o haliri dun der noddol habaruji di enden hawrina mudun ko wadi nani ko kanko ni colonel major Umara Mahamman o enden ni o hali ko ali keto wadi firta dengal fulfulde
l'existence de ces depots
tawrede no kuje to safareji chonnete dun wana hunde ko wonder lawol non sabe majjum wadi communique be sutude gumpe didi be juude mun tawa der fille chonnirol nimbe bendo safareji gumpal aranangal kay no gollobe amin no wujjobe safareji den wurtotade warde so nira nimbe yasimbe didabe ngeldo min kebi der gollobe amin yudobe safareji der nokure ta safareji sonete warde sonude di der hopital zenderangal dum du wadi ko min jukki gollobe be juude mun tawa der mun ben fu an sonobe safareji takkol hoggo hopital men du min kebani be wakati e dullude der nokko amma be tinno sonude kulle ko be jidi fu ko hana safareji doctoral
produit pharmaceutique
gada noddol kokkobe habaruji duni fa hande hawrino mudum ko DG hopital mo Zender o enden ni wadi dum duni fa hande do labi juddinde mo ina fondita labi golle der chakantarare loktoror de enden e ko fili dum en kettino ko himbe hubere Zender de enden gonni bi do majum ko Zar Boukar waddi firta dengal fulfulde
Nous avons l'impression
min kakinkini ko golli sanne arto wadude bayle der saru siji lokotoroje den o wadi du fa hande mo intinol sanne hedde to nyawtol na wabe don kam fu e jabbitake mu en
habaru ko hokka do cuudi habaruji to amin huno non ko moddi sanne gan on gi'i ko woni no wada der zender fudo bittinol nawaabe jaare de loktoroje to jobanti gan o holli ko no wodi himbe nangidaabe fio jaraabe to kite gan kitan
miden jettamo sanne hebude wadde golle de enda miden manamo du fa hande dem de kebo beyda kasin gan fa hande no wodi sadarmaji kande hebanede mo sala
sapo go lewru septembre hitandu ujadi de las onay morgo hopital mo tera oduni fahande neddo godon waddani no kure de endam balla duni fahande are yeso duni fahande ade e committee kawjido duni fahande fi golle loktorore de endam kokke de endam gadda nani ko Useni Hassan kawjido golle e are duni fahande hopital tera wonde ni ido majum ko Musa Bukari Kanda waddi firta de gal fulfulde.
Ce matériel est composé de
are gaddade no tawra e dage chapande tati e gude daneje ko maydo mobirte sappo e jenay e bavettiji kartoji nay e kulle to tuyni ngatete kanji didi moddere dedo warana der wakkati ko haja ganno wodi himbe duwobe del laddeji deni be gaddi nawabe mabbe cilegon de jawmin timmi e gala cede ko sodirta are ko mobirta jomun ko wodi woni himbe kawjinabe hawju arde gatta arde do jondi himbe kajaabe ballaka minen gidi himbe gi'a ekkito be gara be kokka ciyam de loktorore ganno wodi duwobe de laddeji de be gari be gala ko reji fu denni deni mo mabbe wala ciyam be anda no be
gatta
ayeru gada duni fahanden labi didi cigilaadi duni fahanden sonnirde himbe cakantararden den nyamri der koirna e duni fahanden yeddande be gala duni fahanden bawde godo nyamri den bolum lawol tatabol godon duni fahanden joddinama sonnirde himbe be anden ni nyamri den e yeddande duni fahanden e lawol tatabol golenden ni be kejore nyamri den nani ko munkayla yaaye ardido sarusi deme departement ayur o duni fahanden wi do majum ko Abdoulaye Amadou waddi firta den gal fulfulde
e gomnati wo jeri kulu
tane fu gomnati no wada idi ballakaaji di hano nyamande ko sendante himbe no wodi do nyamande ko sonnante himbe der hoyirna ko sendante himbe nyamande non ko gomnati on waddata on sendane himbe olum hikka balla iri kando leydi ayeru kahe inates min kebana tonuji kema diddidi ballakaado warana der wakkati ko hida gan konkoru gawrdin sonata kene la soginay del luube gada cendol ko wadana himbe min pilake del luube ko min gatta jeddire wadde jeddire fu min pami ko hoyirna hebama der fede gawri gada mun be gaddani himbe tonuji herme e chapande joy ko sonnante himbe der hoyirna
3e phase
ela ol batu itane mu ere cingol IOS fedde dental lede sahel duni fa hande Niger Mali e Burkina Faso sappo jeegom lewru septembre hitandu ujunadi ella so tati sappo jeegom lewru septembre hitandu ujunadi ella so na colonel Assimi Goita kanduni fa hande ardi do fedde dental galenda ni der kutobu mudun ni wi'i ko der ko boeta passeport biometrique kan passeport mo jamani lede jeyade e IOS den dan ni wurtinte himbe majje duni fa hande nawtoro passeport wande ni wadudo yaha wartaji mu ender lede duniyaru Mohamed Mamman Bello ade mairie duni fa hande arlite o enden ni watti dana yaade e himbe huber denden ni ko watta be acce sukkude duni fa hande laabi di diele to kirtade ni to bama gan hisinde himbe bonere diele to batede hitan hikade enden o watti dun dana e lawol gotol gol duni fa hande ko watta himbe tittinkino yobude ittem enden ni ko wi ko Mutari Abdoulaye waddi firta dengal fulfulde
woni kimba ay ino
der balde no bitti de to bonandaji ndiyam gadi don der arlitam ko wadi nimbe hawbe donki badeji mu en dundu ko sabbi birid woni labe duddi njofa kan no kuje godde du no nyiba dow mu mabbide kanon ko min jide mo en non fu woni moddina dambugal baade mum hitande hikande der leydi Niger e su duniyar du fu on jiino dun tobira kungal dida bengal woni miden gatta danda yaade e nimbe tinno yobide jangele mu en dun sabbi bini ko mawbe bangeje e jowrube fu ngadda balla gaaji mu en e cede den leydi ndi e region on fu wawirta joggirede sabu nde munno to campagne ji di min dallini no kanji du hande din tawda e cadaale
sey mun ko mo garem
Gingi mi rafi dota nade duni fahande labi kawjidi sigila nuhu beri dende ni etira nyipe dunduni fahande woni ko wapbe gono gada nuhu kukiduni fahande sembe. Ama ardipe chakantara dende kamfu ehimpe mudunduni fahande dudal mufu jokaki gole dende. Nani ko Abdullahi Chuku mesije duni fahande meri ingingimi wanda niwi ido majungko Abdullahi Maina wadifirta dengal fulfulde.
Abunda mutane yanzu suke ta yi
ya ko himbe gonno gada handen du enden ni yartini ibe nyama lawul ibe nyiba do maggul neddo no wodi kogol mu gol fowiri no kure mudu amma de no nyiba se beyde nyamude lawul gol enden min kala ni himbe ko dun do tanaki ko labi lamu lady bi jama'ar lady e hore mu jokkaki fi o enden dina kandu jokkaki nyamur kerul gol enden dalila majjum waddi midan poda hakkiloji himbe neddo fu nyami bani santime tro goto non e lawol illa kam illa man sojo mum jukete fodde no labi lamu leedi biiri do ingingimi min jeji tittaku jabande dun neddo fu fa abada denne himbe kakkiji
bon kunni yaaji ganganji kay sira
subaka o sarusi ardangal sogeji leedi mali duni fa hande bii ko bombe go don tefi natude jangirde janga wurtade zender makuton enden ni leedi mali di andan jangirde tawane fadalie amma duni fa hande be kebe saa do majjum sogeji di duni fa hande di leedi mali gatti dane duni fa hande wattude duni fa hande ko be do tano ko be bii be gatti duni fa hande sogeji go don hokkitade chakantaraje de enda ardangal sogeji leedi mali di andan duni wi fa hande wombe der chakantaraje de enda ni pukkina hakkiloji mum en do tanade duni fa hande ko sogeji di endam biata di dum denaku hebo indatu mamman gambo gado duni fa handen safare balebe non dunudo duni fa handen gollal gal enna e mama mudum gorko dalila golle de enden ni handen indatu o enden ni wadan dubi jetati kono tawra company hore mudum wadude safare de enden o nyinyi duni fa handen der majjum en kettino yewtere makko e awa usma ko firta de gal fulfulde dena tuda gadol safare balebe di
to lalle ni gado ni ne
to gon Allah ni gollal gal gollal non ko mi doni e mama an gorko gon gollal itto ledde kan o watta ledde balebe min do kanko jogi kan kan wadi mi ekkiti mi andi ledde dudde do mi holla kam illa mi do fandi kilogo mine e makko jahata de laddeji mine itto ledde balebe o holla kam no di ittirte nonni na ko jogiti ko duudi bawumi do gollal mo
haka dai hal narki abde wa
ledde gon dungu keboto godde du sey gado dungu sador maji di gondade hiya der kawrul majji
e da da war kanani ke shiga daji
demun mi he hore am yahata der ladde wakati on don ladde waddaki mi ittowa ledde balebe mi warmi moddina to joni ko ladde den no woddi mi wawta yahi sayni mi lilda der ladde ji gon to himbe andi ir ledde de gilmi be itta be lilda na deni waddama sey mi dara yala iri ledde e kaaji am innu gan fi ledde kuno ko haja neddo fukkina hakkillo mum gan ta hawrodiri ko handa hawridi nini gommi mido wada gollal am tay mi yida mi lildane chondi ledde ko buri wodde kan won mi lildane lekki hore mun mi unanta hore am den ko mi moddi neddo
mun kuma sai in sarrafa shi haka nan ne nike
safareji diye diye gatta
muna bada magano
mido wada safare tension diabet nyaw yakku fi bom he kiste en no wodi do nyaw estoma mido wodi do safareji duddi ko rewbe e ko worbe ko wonnata dewgal bi fudo he ledde balebe kam mi wadirta dum
kuma tuka itace ne muke sarrafawa
mo en goni ciodambe safareji modon di
da su sai manan dai
ina mi sonnata safareji amdin no wodi do himbe gombe der wuroji gon deni be kaja safareji din ibe yama mi lilde nabe
kuma ina aika musu wuri wuri
Bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio Kalangu ɗo kokkol habaruji meɗen timmata.
Kettine kibaruji studio Kalangu e yewtereji pindinol do tati ɗiɗi e joyi ko RTL noddon laabi joyi on jaɓata feybuɗu so ɗum jarake laabi joyi nden joɓato buuɗi tati e noddangal sigilaji studio Kalangu keriɗi ɗi to oɗon mbawi heɓude ɗum do Play Store.
Studio Kalangu nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sar yande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joy en
to on jaggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sariaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumaare fu batu joda kalen ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
asawe alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu potten fada studio kalangu yadu leydi niger